mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli peye to pesami maboko na nzela ya masini na mwanamboka Lionel Gaima na Santos. Poko ilamu pobu yebula mwana banso na nina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala uto Studio 17 awa na Washington DC do lokala Amerika. Na sango ya moki ya leloto kolobela. Salomon Kalonda moyi opposition pe mo pesituli ya Moïse Katumbi ya bimisami pona mo ntango na boloko bonene se parka makala pona kopesa mali sungi pona bokolongono bwa nzoto bwa yezali malamote. Na ituka ya Nord Kivu ba suda bas batu basatu ba bomis ba momami lelu na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 ba fundami kubwaka na mubambiro na bitumba biye bizongili makasi kati na batumbuki bayi na ba wazalindu pe mampinga maikolo Congo Democratique na territoire ya Masisi.
O toujours ina ezaba bomb o ekwina mubambiro ebumi batumisatu pande toujours condamné fermement ba bomb ya M23 e kwati na mboka mubambiro ebumi batwana e vraiment ba crime nyoswana sengeli ele kakande ngwana te
bakonzi ba ituka ba sud Kivu ba pesi pulu sumitindo ya kokanga bilenge ba ye bazali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi ebilenge bango ba bengami ba jekamine pe bazali kopesa somo na engumba gemene. Moko na bana ba ikolo Congo Democratique oyo asala kaba filme pe ya komaka yango elenge mwasi na kombo ya Felicia Pearl mpasi a koti na mabongisi manene ikila kaba filme na molongo mabenga maka Hollywood maibazalaka awa na États-Unis ya Amerika. Felicia Pearl mpasi nde tokuyamba na lina kanabiso lokole ya lelo na ba studio na biso ya lolaka la Amerika VOA Lingala. Ma kambo ba emanso toko kende na bolai nango na mwa ntango, kasi yango topesa bino sango na bokuse. Toko banda sango na biso awa na États-Unis epai bakonzi ba engumba ya Baltimore bazali komilingile lelo kobimisa na mai nzoto ya bato moto babaye bakanisami ete bakufi na bokwisami ya bagbato pont Francis Scott ki eye masuwa matuta ki lobiloleki na eta ya Maryland. Bato bango motoba bazalaki kobamba mabulu na nzela enene likolo ya gbagba tango likama lisa la makipe bazali komona na tekino sika bolukiluki na eliki ya kokuta bango na bomoi botelemisa maki lubi na mpokwa sima na ngonga ya zumi na motoba ya botindi batu kati na mai ya malili makasi ya pasteko. Na Congo Brazzaville mokele mibeko moko ya ekolo eme Idiever Mwangi mo kambi ya Lingomba Club Perspective et Réalité CPR ou yuazalaka peni na baye bazali na bokonzi akangami pona a susula kimbu la matari na misala miabo kengi na masolo maye mabimisa maki na ba réseaux sociaux et lubi bayi nzinga nzinga na ye na maluba maye mabimisa mi eme Idiever Mwangi a zali kupamela bo pengwisi misolo mia leta mpe lulenge mini ministre yante pe ya mambi ya bokengi ya zali kukoka kosukisa yango te boko na baye bazali kolandela bokangami bwango alobi na AFP ete moyi politiki akangami te kasi ya simbami na ndako ya misala ya bokengi CID to pe DGST ya kala uta mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza e ya misato ba bakisi ete bolikuluki bosalamaki na ndako na ye pe akomemama na liboso ya bazuzi mposo moye moko na baye assemblée nationale ya Congo Brazzaville lubi eti ndako ya bokeli mibeko ezali kotala ndenge nini kulongola bobateli boye topi ba immunité na ye pona asambisama bayimbula matari nanu bapesi makanisi mabangoti kinosika. Na ekolo Congo Démocratique moyi opposition pe mo pesitoli ya Moïse Katumbi Salomon Kalonda a bimisami pona mo ntango na boloko bonene seper kamakala musambeli wa Salomon Kalonda maître Laurent Onyemba alobi eti ezali po nzoto ya moyi opposition ezali bokolongo no malamute auditora ya Mampinga etindaki minganga zumi na libwa mingi mingi bayi clinique ya université ya Kinshasa pe ya l'hôpital Mama Yemo ya Kala Baye, ba tatuli iti bo kolongono bwa Salomon Kalonda bo singi iti minganga ba pese ili selisi ya makasi Salomon Kalonda akangama kio mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu ya 2023 na libanda ya mpepo ya njili pe ya sambisa maki na kofundama po na koyokana na banguna ba ekolo kasi alunga kima po na mima ba kelimi beku na mbumuleki pe e bonga na ye ya Assemblée Nationale ni bamaki na bani ingana bayi koleka bato basato bakufi pe mingi basusu bazuki na babomba M23 efunda miko bwaka nzinga nzinga na Sake na ituka ya Nord Kivu na ikolo Congo Démocratique na Bitumba na Mampinga na ma RDC epe na babundi bawazalendo e Bitumba bizungeli makasi sima na bopesami botelemisami mwa moke. Misalami ya sembu mia ekolo France mizali kukuba kolandela Agata Abiarimana mwasi ya nkondo mokonzi ya Rwanda Juvenil Abiarimana ya kala uyu abomamaki na 1994 yambo na genocide bolandeli bwango buzali po na musala mulungani ya mokambi ya kala ya Rwanda fundami kusala na bobo mami na ekolo eyi magistrat moko uyu awutaki France na sanza eye alubi asalaki mibembo na Rwanda pe alaki ete misalami ya sembo ya France mibo sanite mai masalaki na mboka yango ekolo Rwanda ezali komilingili kukanisa mibu tuku misatu ya genocide na mboka iye. Banganga mayele ba uyenu ba ye ba lobi ete maye mazali kuleka na Gaza ba mazali genocide tubu bumi bonene ba pesi sango ete ba tubayike bazali kotinde la bango maloba ya kukebisa bango sango yango epesa mi na mukanda rapporteur spécial ya uyenu na etando ya Gaza ya Palestine a oui kunzama Francesca Albanese abimisi Israel e pekisaki ye kukota na mabile mayango si manaye kuloba eti bakonzi ba Israel bazali kuwangana lulenge ya boini ya bayuda na bitumba amase salaki omokolo mwa sambo ya sanza ya zomi muleki bi kulu ebele bizali kupesa ye maboko. Ozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na veo Lingala na elobeli eye edi sango. Na etuka ya Nord Kivu na ikolo Congo Démocratique bato basato ba bomami lelo na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 ba fundami kubwaka na mboka Mubambiro na Bitumba biye bizongeli kati na bango na ba wazalindu na territoire ya Masisi bolayi bwa sango bwango na Fiston Isemwami.
Batombo kiba 23 bafundami lisusu lelo kubwaka ba bomb mingi na Sake na bisika bibingami Mubambiro ntango bazalaki kondongwana na ba wazalendo bayimboka baye bazali kosunga mapinga ma ekolo Congo Démocratique na Bitumba bina Bondo mwani bona bosalemaki na ntongo ya mukulu mwa misatu mwa lelo nzinga-nzinga na mboka Sake au territoire Masisi. Mokambi ya société civile John Banyene oyo apesaki biso sango wena apameli likambo lie lezali kobakisa mpasi ya bayimboka mpe asengi na mbula matari ekolo kosala manso na ntina kosukisa bitumba bina. Toyoka John Banyene.
Kobandela 3h du matin ya lelo nde bafrotement ebandaki lisusu na les environs ya Sake entre Bazalendo na M23. Na trois axes wana donc Sake Minova bafrotement ebandaki na mboka Kamve eza na 3 km na mboka Sake eza M23 eza Bazalendo batunyoso bazaka na position na bango na ba axes mosusu wana Masisi Sake Masisi na mboka Lutobogo ba 2 km na mboka Sake place nyoso wana donc M23 tikala kina ba poste na ba position na e otozo ina eza ba bombe o ekwei na mubambiro ebumi batumi satu pande tozo condamné fermement ba bombe ya M23 et quoi qui na mboka mbambiro e bumi batuana e vraiment ba crime nyoso wana tengeli ele kaka ndengo na tepo tomoni ke communauté internationale na ba crime de guerre ezo salema ezo salata e loko mon côté pour ami le gouvernement ezo sala kaka ba défensif au lieu e sala ba offensive bande ko na biso basi ba lembi na kati ya ba camp de déplacés gouvernement e sala tout po bitumboyo e sila ba compatriotes na biso bazonga pa na bango
Celeste Misingi mon manyoli mama mbima politiki na bon somi awa nengumba goma abengi bakonti ba mapinga kolanda batumbuki ba 23 bisika binso bazali kobata mampe kobenga na bango libela na komona lolenge mapinga mainkolo mazali na lisungi ya bawazalendo mpe liboki ya mapinga masadeka mai makomaki na ituka Nord Kivu na sande ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kaka kosilisa batumbuki bana ba 23 tozoki mpe makanisi ma Celeste Misingi toyo kaye
coup de chapeau une fois de plus na bandeko Bazalendo, ba FARDC na ba oyo bauti bamboka bisika na bisika pona koya kosunga République démocratique du Congo kozongisa kimia na mabele naza kosenga kaka na mokonzi ya mboka ete makasi na ye na nzela ya diplomatie makasi na ye na nzela ya politique nde ekozongisa totalement kimia na mboka oyo ya République démocratique du Congo parce que finalement na niveau ya front tozo constater statu quo en principe il fallait toser la kaka défensivité. Il fallait tokende en attaque, to récupérer ba territoire oyo monguna asili kozwa. Kasi statiko wana ezo tinda ngai na pesa point de vue nanga na kanisi ete esengeli mokonzi ya mboka multiplier ba effort sur le plan diplomatique et politique pona kozongisa kimia na territoire na biso na ya République démocratique du Congo pona kopesa kimia na bandeko oyo baza konyokwa manakati ya ba centre de déplacés.
Société civile ya tout Nord Kivu ezali kososola te tina nini batomboki ba 23 bazali kokoba na bitumba atako mapinga mingi maye mazali na bibundeli mazali kokokate kosukisa bitumba bie be batomboki ba 23 bitumba bie bizali kosala ete bato mingi babu mama mpe basusu bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela na ngumba Goma mpe bisika bisusu wita ngumba Goma fiston isemami pono laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami. Bakonzi ba etuka ya sudu bangi ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye ba zali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi na etuka eye. Bilenge bango ba bengami jekamin pe bazali kotia somo na enguma mokonzi ya sud kivu. Tola, sudu bangi tolanda bongo sango yango na Franka Biliwe uto gemena.
Ezali bongo bilenge mibali baye balimpesa kombo Jekamin baye bazali kozangisa baimboka omikolomi ye kimia ogemena engumba mokonzi ya etuka ya Sulubangi. Komanda ya bapolusu major Bawelenga nde azwi mukumba ya kokanga mpe kosukisa ekila ebe ena. Komanda Bawe Lenga alimboli matomba ya musala emopesa meli na vewa Lingala.
Ezalante parce que Tout ça continue, malgré tout ça, il moyen, mais tout continue, kaka. Parce que ça, mon salaire est toponi. Pour la continuer, Kimia, Kat Nabato, tout continue, kaka, au Kanga. Bah, au Bazako, au Kate, tout au Kanga, tout au Lembazan, tout au Kate. Donc, t'as la bas difficulté, tout ça, en Wana. Mais, Bazako, Kanga, ma semaine passée, tout ça, qui dans la nouvelle cité, tout Kanga qui. Et même, bah, que vous ne savez pas policier. Je vous dis, bah, que vous avez poussé une arme, ils ont une arme, au police azaku sala et bukani tout ça ainsi de suite mais non te babuki yango je pense que to kangaki bazana na bazana parke et c'est matin aussi to kangi on sus bazaki ne belé mais parce que police azana moyen te to zuka ka 4 personnes on sus bakimi tout ça ainsi de suite et to kangi na bangi to saisir ba la pipe au bazar comme l'angou tout ça c'est de suite.
Major Bawelinga asengi na bafandi ya Engumba Kemena ko bimisa na polele batu banson bazali ko tie mobulu o Engumba tolanda lisusu Captain Bawelinga.
La pensée que soko mo na comme na niveau ngou été a raté les éducation des parents et chaque parent na pensée que surtout soko si enfants ce sont ils a pas au bazar mbula na se azumi na mwambi. Tout ça tribunal pour enfants ezali. Vous constatez, au Kangiye, au Kenaïe, au présenté pour le juge d'enfant, ensemble, ça y est, à un niveau, comme les Angos, pour l'Anga, ils étaient ratés déjà l'éducation à leurs parents. Alors, ce qu'on a un souci à moi, là, nous avons été à quoi on a essayé de que Bakou est rééduqué, pour être à son normal. Ils ont un avantage, là, parce qu'il y a un amour, là, tout le monde a été, mais au monde, là, il y a mais ça ne sert à rien. Azako Beba, mais moi, tiens, ne sais pas où que.
Boko na bilenge bamipesi na komela diamba minomie mizali koba languisa pe masanga mpona yango bafandi ya Engumba Kemena basengi mpe ete ba pharmacie biye bizali kote kamino mina mikangama toyoka bafandi ya Kemena.
Topé au salaire de l'Okoza, l'Ibanda et Moukano et Ambulan. L'État, le service n'a eu à contrôle et les canarotas, ceux qui baquis et zoté comme un solo, bakangam et kangama, n'a pas tout en bas équipé, baquis ou en tout cas, les gens sabango et scan Makoko Zouamba ou en Akosombara. C'est ceux qui ont mon en sous-té et qui peuvent diminuer tout la criminalité au Bamba Sosala.
Outo Kimena, Franck Biliwe, Ponalolaka, l'Amérique.
Matundu mingi Franka Biliwe. Sika ekomi tango elinaka na biso lokole. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lokole ya lelo tozali na esengo ya koyamba mwana mboka ya Ekolo Congo Democratique
Felicia Pearl Watondwa Mpasi
azali moko na bayi basalaka bililingi ba film kasi azuli bakwa kokota na otobengaka Hollywood ezali ndako monene ya ba film awa na États-Unis azali lenge tosola na imwa moke mbote mwana mboka.
Mbote sango nini
malamu penza tozane esengo ya mbayo. Banano kwa hivisa viso, kumbunu nani?
Felicia Pearl Watondwa Mpasi.
Tu yambiyo awa, tu yuki likambo moko ete siko yokoti na Hollywood. Siko yu, yabisa viso, ubandyo salaba film, koti kuna ndenge nini?
Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies.
Nazarai na bulingo ya cinema, ibanda bomoana, na banda ikotala ba film, na banda ikotala ba television, ba série na television. Alapre na yekole yango na klasi, tango na yekole yango na klasi, na kena universite na salipe yango, na yekole kaka ba film wana, si manango na zumu sala na Le Roi Lion, o isala kaba tour ya Etats-Unis na Canada. Sima wana nde na koti na Broadway kwa sala kaka Le Roi Lion. Apresa nde na keko kwa sala konkure kwa kota na film The Color
Purple. And then from there, I was able to join an audition for The Color Purple.
Donc tout le basico ozali actrice to comédienne ina kati ya Hollywood.
I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood.
Naza nyoso naza actrice, naza pe écrivain, naza pe comédienne na Hollywood.
Et kuma ki ndenge nini semble que toyoki okutana ki na mpanzi sango ebana iyo apesio maboko tout ça Oprah ou quoi yebisa biso moko na.
Oprah was a producer on The Color Purple. So when I was auditioning, she
Oprah azalaki producteur na film The Color Purple. Yeye mtu angaja kinga na musala tangu na sala ki concours pa na yende ya ndima kinga na kota na film. Nena jua ki na film wana tangu na zako yeye kola pita tangu sala cinema azalaki koya kotala ngai na set kotala nga pana ke bazo film ngai pe azako encourage ngai aza mtu moko malamu
watch our work and give us feedback and advice but and she's one of the nicest people you'll ever meet.
Ozolobela King Lion is a piece of theater is a tozolobela movie to pay film bosalaki
the musical on stage. I did the Lion King musical on stage.
Na sala ki le roi lion is a musical donc théâtre musical na sala ki ango na kata théâtre na stage ezali na film et mais na kata théâtre
voilà oso sali nini à part spectacle wana ezaka comédie musicale na à part yango oso sali nini obeti na ba na mizina film nini tonini.
I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple.
Nasalaki spectacle, donc tobengango awa théâtre, nasalaki spectacle, tango nasalaki mwana classe, banda na CEO nangai, ti na école secondaire, nasalaki théâtre, na université pe nasalaki théâtre, mais lokwa monene penda nasalinde yangoyo, nasalaki de Le Roi Lion, na basa de spectacle ya Broadway ya monene ya New York. Et après ça, on a sali film de Color Purple.
Au bio kumaka, yo po kumaka ba, oza kumaka ba script na banini ni no so komi et komi na niveau ni ske, basi ba bimisa ngolo ko la film to oza na niveau nini.
I write for TV, I wrote for a show.
Na koma ki série ya télévision o ba bengaka Grease, les femmes en rose, Grease, nde na koma ki yango. Na koma kape ba film nanga moko ba histoire nanga moko na kuteka ngo ba kosala film na ba producteur après
ho nanga moko na kushimwe pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in.
Obio sana emission ha you told you have a show
nde na kosala nde na kuteka ba makamu nanga nazo koma po ba sala ngo emission po ba sala ngo show ba sala ngo emission na television
eza emission anini eza.
I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America.
Nazo koma show mi bale yaliboso ba ndengene ni experience nanga na theatre na spectacle de Le Roi Lion. Yami bale nazo koma histoire ya famille nangai ndengene ni kozala Congolais awa na kati États-Unis.
C'est comme exact to bring aka autobiography. Will it be that?
Yes, yes.
So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que il va être mal ou beaucoup hein as a book autobiography film ba osala toni.
It'll be like a reality TV show. But written by me, so almost a fake reality TV show about my family.
Ikozala lokola ba série basala kaya ba television.
Télé-réalité
quoi, mais l'histoire vraie, mais ikozala ya famille na biso.
Moi mon kepoto silisa experience ni nozanango yuza totuna nanono obotama awa tuta kongo lokolo zoba histoire nayo uta awa obotama awa to yebise biso na mu Italy.
Are you born here or you came from Congo?
I was born in Silver Spring, Maryland in the United States, but my family is from Banzangungu in Democratic Republic.
Na botama awa na America na Silver Spring, Maryland, province ya Maryland. Mi famille nanga ekota na Banzangungu na République Démocratique du Congo.
Experience na yo ezanini ayo uti na ba boti ba parano bazaya Congo Démocratique na Banzangungu okomati bisiko komi na ba Hollywood na ba ba yambio bandimio to ezana obstacle te okomuniko kokende musika to nini.
Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard and I think I'm going to represent people that come from places like where, like my family being from Banza-Ngungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard to be the best that we can be and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us.
Oh oui, oui, j'ai dit que bako accepte ngai, faut accepter, faut accepter, faut bandi mangai na milieu oyo ya ba acteur ya États-Unis, parce que na sala ka na travaille ka mingi, na sala ka musala makasi, ba parana nga ba lobana nga, il faut to travailler mingi, faut to sala musala comme il faut. Nde yango na bako accepte ngai, il faut donc na représenter bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, faut na représenter awa, ba ye ba bisope.
Il y a ce qui est pas que ça lui est allé, tu es bien, ou tout botama aux Américains, mais aux A quand même Congolais. Hein? Est-ce que Bandimi, aux Okota facilement, can you integrate yourself easily everywhere? How does it work?
Yeah, there's the difficulty, I think, is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough, I did not feel American enough, I did not feel black enough, and then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American. And I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful.
Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop Congolese, j'étais pas vraiment Congolese, j'étais pas vraiment Américaine, j'étais pas vraiment un noir américain. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin.
Nous sentons que vous avez inspiré dans ma Kamboli Kana Congo. Vous sentir que vous avez inspiré dans le Congo. Est-ce que vous avez que vous avez une idée ou quelque chose pour le Congo, même chose?
I went 3 years ago to Congo, and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back, and I want to help, and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there's so much richness there, and I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special, and they're bright, and they're talented, and they're smart. So we should be empowering those people so they can, you know, live their best dreams and give back to their people.
Nazaliawa na lingi Congo, na lingi ko nazali ko represente Congo, na lingi batubaye ba awa ke Congo ezali ke izamboka ba iza peyi rich, toza na biloko kuna baye ba ke que zamboka kitoko na kende kuna na il est 3 ans en 2021 na kende kuna na monique za ya nous devons il faut aider batu bazakuna talingi batu awa baye ba ke kongo zamboka kitoko ngana sepela ki kuna
mapatan des asuka mais bon to yibi awa question mon na to ki mikolo miliki ba anele ki Koko tamusala uzo sala parfois exposa batu mingi tumuna ki mitu ba mouvement salama ki basi bazaka objet ata bakomi ba star mais po bakoma bisika bakomana il faut le kanaba biloko moko ya malamute donc yo zawana esese komela yo tope uzo kanisa nini pona makambo ya ndenge wana.
It hasn't happened to me, and I hopefully will stay protected by God and my ancestors, and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them.
Nano yelingaite na ibike naza protege na nzambe na ba ancetre na ngai na sa espoir ke koyela ngaite mina ibike me bato makambone yela bango mina sambe la kapona bango pe na kan j'espère que bana me bale pe na musala wana ba yekola ko respecte basi ba pesa ka basi respect ba tika ba biloko wana
mama yuzo interprete uza mama na Felicia.
Yes na oui na za mama nae.
Okay, komo no nani
komo na Teresa Talamako
yo idaka indeni
ah mapa siko lo samba na samba la kamingi pona yi na ko pesa ba conseil na bo mwana na ite vo awa soki mwana bani ba activite ko mema ka ye partout ko tamsa ka ye partout na ko futa biloko nyoso wana menzamba sali sakende a komi na niveau a komi me siko ni na sambla ka pona bango nyoso ka bana na ngana beta ka lo sambo pa ya kolo abate na bango
voilà tout.
Ezalaki Felicia Pearl Mpasi wazali mwana ekolo Congo Democratique akelaka ba film akomaka yango mpe akotisika na Hollywood kopesa biyano na studio na biso awa na Washington DC viwa Lingala. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete Salomon Kalunda moi opposition mpe mopesi toli ya Moïse Katumbi abimisami mpona mwa ntango na boloko bonene ya CPRK Makala mpona kopesama lisalisi ya minganga. Topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Lionel Gaima na Santos bai basongi biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika na site internet na biso voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na so ngai kombo na ngai Eddie Isango.